utabibu, tatu zinguliwa maradhi yangu, niweke hurumi na wivu, sipendui kwako usinipe tabu. Nasema sijiwezi nimefika, penzi yako menipagawisha, oh yeah. Usijine waga boy nitakwisha, press play midani napandisha, oh yeah. Kweli we ni mama, sweetie lover boy, na surrender mateka niko hoi, niko hoi, yeah. Kitanga, let me take it slow, take it slow.
Let me take it slow.